macho yangu yameona, umejawa na neema. Na najua bila we siwezi, ninajua wendo unanipa pumzi, nikilia na nifuta machozi, na nikumbusha shukuru wema wako kwangu, silipi ushuru. Uwe ndo Mungu wangu, na kushukuru ni wapo gizani, unanipa nuru. Nikiwa dhaifu unanipa nguvu, na nikiwa chini unaninua. Wako utukufu daima takusifu, uniachi mimi hata nikikosea. Kila hatua nikufuate, nikufuate, oh my God. Nikijikwaa usiniache, usiniache, oh my God. Kila hatua nikufuate, nikufuate, oh my God. Nikijikwaa usiniache, usiniache, oh my God. Nikilia na nifuta machozi, na nikumbusha, na nionyesha kwamba uwe ndo Mungu wangu, na kushukuru wema wako kwangu, silipi ushuru. Uwe ndo Mungu wangu, na kushukuru ni wapo gizani, unanipa nuru.
Papa, papa, it's beyond, baby.